Yelebechukwu ahede onye gunekwu okozi emem one za nwa mbubegu bịarụ eojigaru ndị wife abịa gokwa chekwa papa bịaru leti na nye kwadoro fụmobele nwa kwụzi n'ọkụ na arụ anya onye ọbụ ngozi chukwu achọkwa n'okwu n'ọkụ chukwu nọ na baba manụ na nugo ei ọkwa ife dị nwa eme ezeokwu n'ife dị nwa eme onwe oke ruru ọkwa ife dị nwa eme onye zeirego n'ọbụ kuru eti ndị ọma
ịgwa
mmanwụ na-esi egwu kozi eme m nwa bụ nwa ga-emibe siri ike chukwu ebuka igbo chime ebuka nọ nọ aa onye ọma anaghị garu amala chukwu ọtụtụ ego egburu anyị ụmụ igbo niile ọtụtụ ego nọ egburu anyị ife ga-eli anya onye ọ ga-agbala anya ọsọ aije gaị nata na-eje n'anya bụ isi ije aaaie ọkwa ife dị mmụọ eme eziokwu ọkwa ife dị mmụọ eme nụ obi ro ịsọ ọkwa ife dị mmụọ eme nụ onye nke onye bụ na ndị nwibe na-akwarụge
ọkwa ife dị mmụọ eme
onye jewelu nnu jewe kwu ibe ojelu fu ebe avụ odeze ọnụ mmanwụ magamaga ewusigo okwu ego kanyị na-ekwunwi ijewe chọba ife dị mma ịlụ ọka ịlụta nye kanyị na ihe chukwu ojewe mmive siri ike aga akwa moto
bụkwa ego ka ị ga-agba ya
ndị nwe ife abịa gonu na aga alụkwu nọ
ọkwa ego ka ị ga-alụ ya
oke ruru nwanne m onye ya ebu asa n'oge enwekwu ego onye okwu na-asọ mara ife bụlọ bụ ka ị jụwa aaaee ọkwa ife dị mmụọ eme bawụsa n'ilo ife dị mma eme onye ka ga akọrọ chukwu nnaje mkpobodo oyibo menụ na tabụbụ onye dị ụka nye ya akọrọ ije ego nye aka mba ji tọ n'ụzọ okwu ego nye aka mba ji tọ n'ụzọ ewujikelu m eze anaka nnayọ gị n'ụlọ kamenụ wee bụli ike nata ka ije wegwe onye ilo na-achị anyị ime wuli ibe onye nnesi ngọchi anyị ime wuli ibe nụ oke ruru ti anyị ime wuli ibe nụ chukwu nnanya dọkwa nya na-enye ego ibe dị mma ya emela n'ofe ụkwụ amala chukwu ichesogo mgbe ị na-akọ mmanụ ogo mgbe ị na-akpọ m onye bi ebute gị ike onye bi ebute gị ike okwu ego onye aka mmụọ na-akọli n'ibute ike abụbi kwuelu ya n'ịkpata ego abụbi akwụọlu ya aka ma ndị na-akpọ ka onye bi ma ncha ga-akwụlu ya aka to woke ne kuto. Di malive na to woke ne kuto. Transaction successful. Hope ya kan wa nuto. Enule. Gaju ogi chigo ne muli.
Ese
okujani me muli. Ofele mwa mwona wansi moto.
Ese okujani me muli.
Ofele mwa mwome zili lukwe uno.
Ese okujani me muli.
Ino waka jili fe mwa vyoko. E uji mwoyi. Sabisi ezi okwo ni memuli Ofu pompu ni nabasikenu Nani ota Aka melo kurielo mune Sajo ake nofoja manu kodo Ene mwogo wanyaga nine
Sabisi okwo wanyaga nine
Egu neti nandiyo kukiko
Sabisi okwo wanyaga nine
Yeze kupapu kio nanabasikenu I'm property.
Sabixio, wanyaka nina.
Abia, amala selive.
Sabixio, wanyaka nina.
Odigoma, kaje kene mwabuma. Mweje mwono nampo. Ezo kwa kukidibi. Ezo dibigi wanem. Akubigi nonu meke. We fed him in the go. On your go, not the go, man. No, where's your money?
There's no quack cooking on you.
Get the lock up on the moon.
There's no quack cooking on you.
Think of voice in our garden.
There's no quack cooking
on you. Then the woman was over. Hope we want more of my battle. You know. Arubiji Mwamwe lo bieje mi veri nye Yego Malaysia no solo Mwamwe na mwoga walolo Akuye wate guno ya bosa nono Rahimu madune menu bodo Akuye wate guno ya bosa
nono
Ene wumwoto bulu kisi keno Arubiji Akaji mboto melo Malase libe Ebulu miwa wekele Kore zina nwegu na kenelo Ofu waneba ije mwono vya kene Mwamu mwani meli veri
Oh, we've had him, my man.